Waliwo omukyala atemera ku gy'obukulu 40 ayitibwa Georgina Akumu, omukyala ono ng'ali lubuto, alina n'akaana ke ak'obuwala ak'emyaka 4 akayitibwa Oliver Paramungu. Abantu bano babiri baagala ekitongole ki National Forest Authority kibaliyirire ensimbi oluvannyuma lw'okukuba amasasi, olwo nno obupapajjo obw'amasasi ne bulyokawo bayingirira emibiri gyabwe ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Kinajjukirwa nti ekitongole kya National Forest Authority kyatikibwa wansi wa Minisitule ovunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi gye buvuddeko mu biseera eby'okugatta ebitongole bya gavumenti ebirabika okuba nga bifaanaganya emirimu. Omukyala ono ne muwala we batuuze ku kyalo Kitigo ekisangibwa mu ggombolola y'ebiiso era okuli nga bano nno baliraanye ekibira kya Budongo Forest Reserve ng'ekibira kino ng'enjege eno yagwawonge nakuza omwezi 18 Maaki w'omwaka guno gwennyini. Abantu ab'ekitongole kya NFA bwe baali bakola ekikwekweto okukwata abagambibwa kubanga basala embaawo okuva mu kibira kino kya Budongo. Omukyala Akumu ono yafuna ebisago eby'amaanyi ku magulu ne mu kisambi, ne muwala we naye bwatu n'afuna ebisago ku magulu, era bamukwata mmundu aba NFA bano bwe bawandagaza amasasi mu bbanga, olwo nno we baali nga bagezaako okwaza ennyumba ey'omukyala ono. Kakigamba okubanga balinga abafunyeyo amawulire nti yandibanga alina ekkobaani ery'okwekobaana n'abo abantu abasala embaawo mu kibira kino, kyokka ng'obujulizi buno tebaabusangayo. Amasasi gano gaaliyita akajagalalo, abatuuze ne balyoka bakuŋŋaana nabo ne babaako engeri gye baagala okwerwanako nga bagezaako okutaasa munnaabwe ono. Kyokka embeera y'amasasi gano yaviirako omukyala ono ne muwala we okufuna obuvuno obw'amaanyi ne badusibwa mu ddwaliro lya Biiso Elisa Center 4, era oluvannyuma ne baggibwayo ne badusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Hoima okwongera okufuna obujjanjabi. Kakati abakyala omukyala ono n'omwana bali mu mbeera mbi etagambika era nga bayetaaga obuyambi obw'ensimbi. Kakati baagala ab'obuyinza babeeko engeri gye boogerezeganya n'ekitongole kya NFA babeeke engeri gye bafuna obujjanjabi embeera egenda ebalemerera. Alfred Kyombe, ssentebe wa LOC-Soko w'ekitundu ekyo, agamba nti aba NFA bano tebaasooka na kutegeezaako bakulembeze ba kitundu bwe baali nga bazze okukola ebikwekweto byabwe. Ssentebe wa LOC-3 Biiso Sub-County nga Dennis Oyewa agamba nti ab'ekitongole kya NFA bano bagezezzaako okubasisinkana balabe ngeri gye bayinza okuyamba omukyala ono naye embeera egaanidde ddala okumuyambako mu nsonga z'ensimbi wamu n'obujjanjabi. Agamba nti bwe binaasukka wano baakugenda beekubira enduulu mu kkooti. Arudoni Walukamba, Commissioner Communications Manager era avunaanyizibwa ku by'amawulire ku minisitule ovunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi akakasizza bino n'agamba nti okunoonyerezaako bekukyagendera ddala mu maaso era ebikwekweto bino byakolebwa baali bayina bye baagezaako okunoonyereza ku nsonga y'abantu abasala embaawo okuva mu kibira ky'e Budongo.